Huh? Later, trio mio.
It's number one, baby.
Ah, tunaifanye ka easy. Anaku easy. Simu, manze tuko inje, bize. Anaku easy. Money check, one, two, tunaifanye ka easy. Anaku easy. Simu, manze tuko inje, bize. Anaku easy.
Manze tuko inje bize, mataku kuanisa june ifanyi kai easy. Doni jibu dex, unaskuma kapa finje. Nandoni pande stage, unaskuma mara ingine. Money check, one, two, jaza motion. Motion, killing these kids, no abortion. Flow so, nice tane mingi kona options. Also, neza nunwa buzz na zi auction. Marapa kinje tunakwanga wa few. Nivenye game ina prefer ma cartoon. Nikama kunywa kusumu jume kabwa na cue. Okay, upcoming proper kona pressure ya view. Mix na mafala tam falmen as a face the music. Milka kijano na ni trace mambuzi. Skiza, unoma pule kwangi length ya acoustic. Yo sauti ndogondo inazoza acoustic. Easy. Ubasi na nangoja vieta Ivan Ibaya mzinga. Slogan ya manigo ni cheki ni kaya sina. Wanangoja ni genyo ni pende kibranjira.
Ize, anaku ize. Simu, manze tuko inje bize. Anaku ize. Money check, one, two, tunaifanye kaya ize. Anaku ize. Simu, manze tuko inje bize. Anaku ize. Check, yo, one, two, ah, one, two. So nyi wate mkona beats, neza vibe in it. Hapo kwa mistarino inafamongeze BD. Etiana ganji bata nataka kuride na mi. Mini wife matire, not the one for keep. Wanani watch, niki forward wana question. Takini ende next na mindo remote control. Foundation yangu nisha jenga mini mason. Mask off, makeup on top, naka control. Tafuta ganji wachegere itakukill. Kuchanganya wivu na umaskini ni RIP. Mini komboka wuna taka ikuje free. Book appointments na iyo ganji kuje juu. Please, Johnny BD, you better pull up. Natoka ghetto, not a cool. Girl, Gaza Cartel, mini Rudra. Vibe niko on, na gomesha mpaka TZ. Da, accountant hapo kwa banki na hesabu. Pedwa green pasture na sibongi za managu. Cash madam, kwetu na kwenu mindo na rule. Get ready anytime, neza pull up, boom. Hakuna mboka rice, ni pressure to kue rice. Situ naifanya ike easy, ndo mzidi kupata psych. Weka za gwado buda kupumzika ni kudai. No easy, tunaifanya ike easy. Anaku ize, simu, manze tuko inje, bize. Anaku ize, money check, one, two, tunaifanye kae ize. Anaku ize, simu, manze tuko inje, bize. Anaku ize, money check, one, two, one, two. Ama nigo na zanina come easy.
Si wamekosa mistari wapige tize. ATJ na DJ apige replay.
Ni young mama, anaku ize. Later.